Onyirira bweta kuba sifu watukula botula ku mukono menaba gaula bali munda kuba sanyuko bakale basirika kabera kabaka kenyine kula bakeno libera sanyuko kuna kula baby byonna wabigaba ku menu obutambula abo mwenya byonna byonna byokola binenya ku mutwa magazi gonna gonna nembula kulembera obutambula tebyagoberera Kama yekabambi atuyambi Tuzaleko kubatoto Tukule nefamire Tuzimbe nevizimbe Hedembe liange Echikulu mayitanzu Echino mapitekwe Fuke monange Ngechikuwa takunze Chikuwa tane kugwe na ye Abe mimubaveko babi Webatulaba msaji uchiba isa mubi
Obasula biko Obasula biko Chiba isa mubi Obale kanyuma Obale kanyuma
Sleep on.